moja mbili tatu nne mpaka tano sita saba nane
tisa mpaka kumi.
Na ukiniona na fura na nikileo nazima ki inakuwake nimezama na nalishwa na shipa mekwanza nishawahi kupendwa na kupendaga nishawahi kupenda mekwanza nishawahi kuachwa na kuachaga nishawahi kuacha. Ukitembea unatereza tereza, yani kama unajikweza jikweza, na kifupi umeniweza
niweza,
na akamoyo na kana dunda dunda pupu, siku kija kuniacha kata zima zima pupu pupu. No 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 mekwanza nishawahi kupendwa na kupendaga nishawahi kupendwa.